Seca Production.
Nimepada funko, twende kwenye gambe. Yupo wa kusimamia show, nende na wapambe. Leo watakoma, kichwa kiko haye. Si unanisoma, sinagashaye. Tunafunga mwaka kwa mitoko.
You're my lover, lover. I swear you they make me crazy. Baby, baby.
Wako wapi wale, wale taka shinana na mi, mi. Wana wako vile vile. Mina panda wao wako chini. Tudie chie, sunajua tena. Tena tufanye mapema.
Mama shum shum.
Leo watakoma kichwa kiko haye. Si unanisoma, sinagashaye. Makelele kama kinyora, anasema mimi ni bora. Tukifika tunamchora, kwa shilingi ya madola. Huku kumewaka sauti toto,
sauti toto.
Tunafunga mwaka kwa mitoko.
You're my lover, lover. I swear you they make me crazy. Baby,
baby. Kiki kimi tu kule mama, let's just dance. Kwa leo auto kwenda bulo, sipo nipa chance. Sopo sexy, no ni kudance na kubugi. Kino chako na chukate na tadu na makusudi, baby.
Mifkoni sijari ni na mavumba. Nikubui kichwa kinaza kuyumba. Ibe viuno chuo gano mejifunza. Bili ya chunga mzigo waku wangu sha uchunga.
Zero distance kwa chikabisa. Wanapo kunyemelea wa matozo wanantisha. Na tena sipati picha zile kweche kweche.
Ili patilikisha, baby. Kichwa kiko haye. Si unanisoma, sinagashaye. Huku kumewaka so kitoto. Tunafunga mwaka kwa mitoko.
You're my lover, lover. I swear you they make me crazy. Baby, baby.
Leo watakoma.
Amba Lulu, baby.
Si unanisoma, sinagashaye.
Kino chako na chukate na tadu na makusudi, baby. Na tena sipati picha zile kweche kweche. Ili patilikisha, baby.
Leo watakoma.